waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
Waxaa jira iskuulo loogu talagalay ardayda hibada u leh ee si dheeraad ah ugu wacan waxbarashada. Iskuulada oo ujeedadoodu tahay in ardayda hibaysan ee loo yaqaano gifted students la siiyo fursad dheeraad ah oo ay uga faa'iideystaan awooddooda maskaxeed iyo dadaalkooda. Iskuuladaasi waxay isugu jiraan kuwo gabi ahaanba loogu gaar yeelay ardayda nooca ah iyo iskuulo caadi ah, laakiin u sameeyay ardayda casharo iyo culuun dheeraad ah oo la siiyo. Iskuuladan oo la yiraahdo Selective Entry High Schools waa kuwo dabcan baahida loo qabaa sareyso, aadna loogu tartamo tirada ardayda ay qaadan karaan oo kooban awgeed. Selective Entry Public Schools ku waxay bixiyaan fursado ay ardayda hibaysan ee loo yaqaano gifted students ku helaan waxbarasho iskuul oo dheeraada, kuna filan inay qanciso maskaxdooda awoodaysan isla markaana u gaajaysan waxbarasho. Afar gobol oo keliya ayay Australia kaga yaalaan iskuulada noocaas ah. Gobolka New South Wales waxaa ku yaala 21 iskuul oo selective ama iskuulada la gaar yeelay ah, iyo 26 iskuul oo isku dhex jira, kuwaas oo isku darkoodu sanad kasta qaataan ku dhawaad 4,200 oo ah ardayda dhigata sanad dugsiyadka todobaad. Madaxa Department-ka Waxbarashada New South Wales, Ben North, ayaa sheegay inay jirto baahi sare oo loo qabo iskuuladan loogu talagalay ardayda hibaysan.
In total, there's a little bit over 4,000 places in each year 7 cohort.
Wadar ahaan, waxaa jira wax in yar ka badan 4,000 oo boos celin sanadkiiba oo ku kala baahsan 47 iskuul oo loogu talagalay ardayda sanadka todobaad. Department-ka waxbarashadana waxaa soo gaaray 15,000 oo dalab. Imtixaanka la qaadaa waa mid aad u adag oo loogu talagalay in lagu qiimeeyo ardayda aad u awood sareysa, sababtaas baanu u yahay imtixaan adag, ayuu yiri. Mr. North waxa uu sheegay in Department-ka Waxbarashada New South Wales ay 2021 soo saartay imtixaan cusub oo ah kan loogu gudbayo iskuulada selective-ka ah, imtixaanada oo diiradda saaraya xirfadaha fekerka, xisaabaadka iyo sababayntooda, iyo xirfadda xallinta dhibaatada.
We have a new test developer, which is Cambridge Assessment, that's part of the University of Cambridge.
Waxaanu leenahay imtixaan qoro cusub oo la yiraahdo Cambridge Assessment, ahna qayb ka mid ah jaamacadda Cambridge. Imtixaankuna wuxuu hadda ka kooban yahay 4 qaybood: imtixaanka xirfadda fekerka, ka akhriska, ka xisaabta iyo ka qoraalka. Tirada su'aalaha iyo waqtiga imtixaan kasta la ogol yahay way kala duwanaan karaan sanad kasta, ayuu yiri. Gobolka Western Australia waxaa iskuulada noocana kaga yaala 1 iskuul oo keliya, magaciisana la yiraahdo Perth Modern School. Waxaa lagu galaa imtixaan la yiraahdo Academic Selective Entrance, waxaana sanadkiiba gala 2,520 oo ardayda sanad dugsiyadka todobaad ah. Queensland waxay leedahay 3 iskuul oo u gaara ardayda hibaysan oo lagu bixiyo waxbarasho loo dooray, iyo mid isku dhex jira oo ardayda hibaysan gaar loogu naasnuujiyo maadooyinka Ingiriisida, xisaabta iyo sayniska. Victoria waxaa ku yaala 4 iskuul oo ah nooca iyagana loo gaar yeelay ardayda hibaysan, kuwaas oo ay sanadkiiba galaan ku dhawaad 1,000 arday oo dhigta 9-aad iyo 12-aad. Ardaydaasina marka laga soo dirayo iskuulada ay dhigtaan, waxaa lagu kala reebaa darajadoodii imtixaanada dugsiga dhexe. Si marka ay u galaan iskuuladan gaarka ah, waa inay ku baasaan imtixaan kale oo ka kooban 5 qaybood oo kala ah xirfadda wax ku sababaynta hadalka, sababaynta xisaabaadka, qoraalka noociisa loo yaqaano persuasive ama creative writing, fahamka iyo akhriska iyo xisaabtaba. Ardaygan la yiraahdo Ari Choshi ayaa inkastoo cabsi badan la soo diristay intii uu ku jiray, haddana imtixaankii ku baasay, sidaana ku galay iskuulka Suzanne Corey High School oo ku yaala xaafadda Werribee.
I remember it was very nervous. I could feel my arms shaking, my heart was bumping.
Inaan cabsanayay, waxaan dareemayay in gacmuhu i gariirayeen, wadnuhuna i boodayay. Qaybta aan ku liitayna waxay ahayd qaybta qoraalka. Moodo noocana aad buu u adkaa aad baan u hubaa in mawduucu ku saabsanaa walax aan la garanahaynin oo dukaan taal waxaana la rabay inaanu wax ka qorno waxa walaxdaasi ahayd waxaana laga siiyey afar muuqaal waxayna ahayd inaanu sheeko ahaan ula xidhiidhino muuqaalada waxaanan odhan lahaa inay ii ahayd tii iigu adkayd Dr. Machid Awade, haweeneydan la yiraahdo markay Australia soo gashay 2005tii, ma aanay aqoon inay jiraan iskuuladan gaarka ah ee selective school-ka ahay, sida awgeed gabadheedii waxay u dhigan jirtay iskuul caadi ah sanada kadib ayay gabadheedii ugu yareed gashay iskuulka gaarka ah ee ardada hibeysan. Dr. Machida waxa ay sheegtay in ay dareentay farqiga sida ay gabdheedu u kala dadaaleen ugu kala dadaaleen waxbarashadooda iyadoo ay ku xiran tahay nooca iskuulka midba dhigatay.
The one who went to a non-selective school, now since then she stopped performing, she stopped studying.
Gabadheeda dhigatay iskuulka caadiga ah maadaama ay joojisay dadaalkii, way joojisay akhriskii. Waxay tidhi, waan ku fiicanahay waxbarashada. Saaxiibadaydoo dhammi waxay ku baasaan 40, 50, 60, aniguna 90. Sidaa awgeed waan wacanahay. Umaan baahnayn inaan wax akhristo, sidaas ayay u sababaysay. Laakiin gabadheeda kale ee dhigatay iskuulka ardayda hibeysan, waxaa wax la baranayay arday dadaalaysay sidaa awgeed barasho dheeraad ah bay la timi aad bay u dadaashay waxayna yeelatay hami dheeraad ah si ay ula sinaato ayay tiri Susan Corey High School wiilkan tobnaadka ka dhigta Ari Choshi ayaa sanad taasi mid la madahi soo martay
I like the fact that I'm in a group of like smarter students generally
waxaan jeclahay inaan ka mid ahay koox guud ahaan aqli badan inaan la tartamaana dadaalka ayay ii sii kordhisaa waxaanan dareensanahay intaasi tahay dhiirigelin aan ka helay iskuulka gaarka ah marka la barbar dhigo ka caadiga ah inta ogaalkayga ahna ardayda dhigatay iskuulada gaarka ah waa kuwo aad u wax u barta waxbarasho ahaana u hibeysan waxaanay rabaan inay meel sare gaadhaan iskuulkana uma yimaadaan oo kaliya inay ku madadaashaan dabcan madadaaladana waa u baahan yihiin laakiin waxbarashaday mudnaanta koowaad siiyaan buu yiri Christine Ho waa professorad ka tirsan jaamacadda University of Technology oo ku taala Sydney waxay qortay buug la yiraahdo Aspiration and Anxiety Asian Migrants and Australian Schooling kadib markii ay muddo u kuurgashay iskuulada Selective Entry-ga oo ah kuwa ardayda hibeysan waxa ay sheegtay in ardayda iskuuladan gaarka ah dhigata badankoodu yihiin kuwa ka soo jeeda soo galootida Australia oo waalidkood aad u qiimeeyaan waxbarashada laakiin bay tiri in ardaygu lagu cadaadiyo inuu muddo dheer dadaalka dheeraadka ah la yimaada waxayba waxyeeli kartaa caafimaadka maskaxdiisa
There is evidence of you know the mental health strain on students who are being pushed to you know achieve at very very high levels for a long time
waxa jira cadayn ah xiriirka caafimaadka maskaxda ay qabaan ardayda muddo dheer lagu cadaadinayo inay heer sare ka gaaraan waxbarashada isla markaana arday badan oo soo galootii ah oo aan la hadlay way fahamsan yihiin sababta waalidkood sida ugu dhaqmayaan way fahamsan yihiin maadaama ay soo galootiyihiin inay u dadaalaan si ka badan tan dadka kale si ay u helaan fursado la mid ah Dr. Machida waxay bilowday sanadkii 2011kii iskuul waxbarasho oo si gaar ah loo leeyahay casharrada laga bixiyana ay ka mid yihiin kuwa ardayda loogu tababaro imtixaanka lagu galo iskuulada ardayda hibeysan iyagoo bixiya koorsas hal sano ah oo ardayda loogu diyaariyo imtixaanka adag ee loogu tartamo iskuulada boqolkiiba 80 oo ah ardayda ay tababaran ayay tiri inay ku guuleystaan imtixaanka Selective Placement Test ee New South Wales. Waxay kaloo intaa ku dartay in marka horeba ardayda iskuulkeeda tababarkan u timaada ay boqolkiiba 50 yihiin kuwa waxbarashadoodu gaarsiisan uun tahay heer iska caadiya.
Now these 50%, when we actually benchmark them against other students who we know they may need to support,
markaanu ku dhireyno ardayda kale ee aanu ognahay inay iskuulka gaarka ah galeen waxaanu ku aragnaa karti ku duugan laakiin waxa ka maqan qaabkii iyo u diyaarsanaantii ardaynimo ee heerka iyo dabcan kalsoonidii marka ay qaybahaasi ka maqan yihiin si wacan uma shaqayn kartid dadaalkooda waxbarasho waa meel dhexe laakiin karti badan ayaa ku duugan Dr. Machida waxay ku talinaysaa in marka ardaydu dalbanayaan iskuulada ay saddexda iskuul ee ay kala dooranayaan u taxaan sida ugu macquulsan ee ay u kala jecel yihiin si ay u korodho fursada ay ku heli karaan midkoodun.
From the data of their performance and other students' performance.
Macluumaadka waxqabadkooda iyo waxqabadka ardayda kale iyo sidii ay imtixaanba imtixaanka kale uga soo gudbayeen waxaanu ka saadaalin karnaa darajada ay ka heli doonaan imtixaanka runta ah. Markaasaanu waalidka ku nidhaahnaa waxay u eg tahay inay heli doonaan darajadaasi bal aan eegno sida aad u kala hormarisaan iskuullada aad dalbanaysaan. Tanina waa meesha door weyn ka qaadanaysa suurtagalnimada lagu ogolaan doono. Runta ku dhaqan xognahay taas ayaa ugu muhiimsan ayay tiri. Madaxa sare ee Department-ka waxbarashada New South Wales, Ben North, ayaa isna waalidiinta kula talinaya in markay kala dooranayaan iskuulada ay u kala hormariyaan siday ugu kala dhow yihiin si aanu ardaygu masaafo dheer u gelin maalin kasta. Wuxuu kaloo tilmaamay inaanu Department-ka waxbarashadu kula talinin ardayda inay qaataan tutoring oo ah casharo gaar ah si ay isugu diyaariyaan, buu yidhi, iskuulada ardayda hibaysan.
In general, the department doesn't recommend or endorse that students do preparation courses.
Waxaan departmentku kuma taliyo mana fasaxo in ardaydu si qaataan koorasyo ama casharro ay isku sii diyaariyaan. Website-ka iskuuladan gaarka ah ee departmentka waxa ku jira macluumaad iyo imtixaano uu ee kuwa dhabta ah, waxayna wataan jawaabo iyo qeexid qoran oo ah sababta ay su'aali sax u tahay. Ma aha inay ardaydu qaataan casharro badan oo qaali ah ama tababar ay isugu sii diyaariyaan imtixaanka, ayuu yiri. Dr. Ho ayaa sheegtay in ardayda kasoo jeeda bulshooyinka danyarta ah oo aan iska bixin karin casharro gaar ahi u badan yihiin inaanay heli karin iskuuladan gaarka loogu xulay ardayda hibaysan.
Generally it seems like, you know, we are on a path that is leading to greater and greater inequality.
Guudahaan waxay u eg tahay inaynu hayno dariiq inoo sii wada isu dheelitir la'aan fursadeed oo qaabka waxbarashadeenna ah. Haddii aadan iska bixin karin kharashka aad cunugaaga ku siinayso casharo lacaga, waxay u badan tahay inaanay caruurtaadu helin iskuulada ardayda hibaysan, ayay tiri. Ka hor lix bilood intii aanu fadhiisan imtixaanka, ardayda hibaysan ee Victoria, Adi Choshi, wuxuu sabti iyo axad kasta qaadan jiray 8 saacadood oo tutorin ah. Haddii aanan qaadan lahayn casharada tutoringka, waxa imtixaanka ku jira la yaab ay ugu noqon lahaayeen, waayo waxa iskuuladana lagu soo baray iyo waxa imtixaanka ku jira aad bay u kala duwan yihiin. Casharada tutoringku si wacan bay iigu soo diyaariyeen waxa ku jira imtixaankan, ayuu yidhi.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.